mama and make us home and talk about it, son.
Yeah. Mama nime kusoma toka mbali sana. Sina ni ambaya mina taka kujiwana. Na wewe leo 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 ndo jambo la mana. So leo tu nime kuona toka jana. Amana moyo wangu kweli umevubuga sana. Jambo moja nielewe nielewe sana. Kwako beki hazikabi kwako nishazama. Mtu mzima mina lia o shangai mama. Itafaya mana moto wako siwezi zima. Mafa yako changamoto yani jiji zima. Unaua wote mama majeruhi hata kuna. Silent killer mami kimya kimya, sekta zote Sharoti na Tina, Singida Dodoma nyuma ulivyoshona. Nisipo kuona mimi napata homa. Tabibu ndo wewe, wewe wafanye ponya.
Na kukataza umbali kama usishike moto. Na kukataza umbali na ukitaka kula, na ukitaka kula.
Yeah, wanapaka miki cheche yani sijatulie. Nia yao so nzuri kwetu ni sheyo. Tena washindwe, washindwe hasa, washindwe kulegea. Kuhusu watoto kweli nao siwezi kukataa. Umaarufu pia nao ya masuperstar. Best sit the home baby, ndipo napoka. Wapi twende tuka enjoy si tuvute raha.
Izo ata kuchezea tu,
izo kasha potea bu.
Izo ni longolongo tu,
izo ni choka yeah. Paya.
Nishomiza, nishomizo mami,
yote ni mapito.
Sogea karibu nami hani,
itikia wito.
Uplaya player sasa basi mimi,
uplaya mifinito.
Kuruka ruka tena basi mimi,
kazi za nje mwiko.
Chini kutamani, chini chini,
huko tena siko.
Nashikilia umenishika mimi,
mami unamashiko.
Money movie ni wewe na mimi,
mwanzo yeah. Makafanya kama mtoto, na kukataza umbali. Kama usishike moto, na kukataza romba. Na ukitaka kula, na ukitaka kula.
Unavyokata
Boboro,
chuchumi umatata
Kangaro,
na maji ushamwagia
Bodoro,
mweza kushadata. Na ukitaka kula, taka kula,
ta,